7 worldwide. Country boy, the father. Banga.
Hey yo, what up? Calligraph, huku ni mazishi. Watoto wanaitaka crown, huku ni mtiti. Tunaona woni tuko live, maisha na muziki. Ukiona tuna songwengwe ni kijiti au vipi. Tulianza kama utani, 7 wengwe kwa wataki. Litakufa jitu baba, wendo akanishtaki. Sisi kiswa oni sura, zao mezeka wapi. We kunja dada zako na wala kama mshkaki. Ligoma la masera sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo, woyo yo. Litakufa jitu.
God of oppression.
Litakufa jitu.
Masu God of oppression.
Likifa tunalizika, atulazage damu. Leo pata chimbika, mitungo zamzam.
Bonga pass me the way that wanna get higher. Walo sema kawaida wanna ona higher. Cause I got money power in my bank accounts. Nyingine nazigawa, I don't know amount.
Chezo na yo cheza ni sumu kacheze ukuti.
Kacheze ukuti.
Kona pagumu na chupa la parachuti.
Kunde boy.
Ligoma la masera sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo, woyo yo. Litakufa jitu.
God of oppression.
Litakufa jitu.
Masu God of oppression.
Mini ku A, B, mpaka Z. Kubonga bonga sana hizo mambo sfagili. Kumbu na waza utoke mgonge na nili. Mweza kone waza MTV na BET. Tunona squid and cheese na ba waka waka. Na wala za jean hoi nyaka nyaka. Si wachi kila truck na wabaka baka. You know I be killing them motherfuckers.
Goma la masela sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo, woyo yo. Litakufa jitu.
God of oppression.
Litakufa jitu.
Masu God of oppression.
Litakufa jitu.
God of oppression.
Aha! Rooftop ENT, baby!
Oh my god, it's better sound.